ni woto wende vii m kɔi kiligidiba tɔri puusi da nyam ni tɔni tuusɔba Jesu Kristu yo vii m ye leeya Association Missionnaire Baptiste d'Afrique Soko Burkina Faso kɔti yam kɔi kanga ma m yuuriya Pasteur Nakulma Nemi na m puusa wẽnnaam saa sẽn pãng sɔba d puusi yela bark lohorom la zinoog ninga yãmb sẽn kõ tõnd dũna raara tɩ le tõe n kelg yãmb gomna wẽnnaam bɩ gomna maan tõnd neere bɩ gomna sɩɩs pagla rɔwa bɩ gomna tek tõnd fãa sũyã wẽnnaam tɩ tõnd tõe n yiblam ninga sẽn na n yals kẽnkẽ la sẽn na n yik n tʋme yãmb soolmã yalgd yĩnga saa sẽn pãng soaba mam pʋʋsa yãmb barka bɩ yãmb yu-sõnga paas pẽgr n paas waoogre zãmaan woo zãmaanã a Jesu Krist maasmã yĩnga amina yãmb dãmb fãa sẽn kelgr vɩɩm yelle tõnd ket n pʋʋsda yãmba wẽna maan yãmb neere yãmb sẽn bɩ zĩig ninga y sã n bee mobilla pʋga y sã n bee zakã pʋga y sã n bee tʋʋmã zĩigi sã n bee sor zugu sã n bee so-toak zugu wẽna maane ne la wẽna yãag yãmba tɩ yãmb tõe n tõog vɩɩmã nemsa buudã fãa a Jesu Krist yu-sõnga maasmã yĩnga rũndã d na n sõsa ne taab koe zugu a yembr sẽn yetɩ yiki n maan tʋme yiki n tʋme yiki n tʋme tʋʋm yik n tʋm yelle tɩ gomda yik n tʋme tʋʋmã buudã fãa yel buud pʋg fãa rɩ la ned yiki ned n segd n yik tɩ yel malge ned n segd n yik tɩ zu-lees paam rokre ned n segd n yik tɩ tãng yẽr ned n segd n yik tɩ tɩɩ kɛ ned n segd n yik tɩ koom vaage ned n segd n yik tɩ rɩɩb segle ned n segd n yik tɩ neb ri ned n segd n yik tɩ bũmb-maana to tõnd ka tõe n kalemdr nu sã n zĩi n bala n pʋʋsd wẽnnaam wẽnnaam ma maan woto n kõ tõnd wẽnnaam na n kell n dɩka tõnd sẽn yaa ninsaalba bala n maan tʋʋmde sẽn kõt bãmb yʋʋra waoore bala wẽnnaam sẽn wa n na n dũniyã wã yeelame tɩ dũniyã ra yaa vɩʋgo tɩ wẽnnaam kẽ pʋgẽ n na n wɛlga n wilga n na n tɩɩs n na n koom n na n sagãn n na n tɩ n gõngo n na n ninsaal yaoolem yaal yɩɩ ninsaala ta ges bũmb ninga fãa bãmb sẽn naana yelle wẽnnaam da tõe n sigame n ges bõn-kãensã fãa b toore la wẽnnaam yãka yam n naandb mengã wilgo sẽn na n zã la sẽn na n gũ sẽn na n ko la sẽn na n ges bõn-kõng yelle dẽ wã yaa tɩ la tɩ fo yiki n ba biiga n tʋme yaa tɩ la tɩ fo yiki tõnd kɔrengã zu koɛɛ bee deenem kibɛ chapitre pisi la yiibu vɛrsɛ a yeem tɩ fõtãa piiga la a wɛ yaa tõogo a david sẽn yaa salomo baaba n kõ a salomo ra segd n dɩɩ yaa baaba zĩiga yaa miime ta david yɩ israɛl rĩmã a rɩ n na a sẽn wa n yaa bi-biiga wakate sẽn wa n yaa bilfu yeelame tɩ a ra bee woeoogẽ n kiimda a rogdb rũmsi la wakata sẽn wa n ta tɩ wẽnnaam yãka david t'a na n yɩ naaba b tʋma norɛɛsã samuɛl t'a na n tɩ ninga samuɛl a david rĩm-kaam la samuɛl sẽn wa n ta wa wẽnnaam sẽbra beng yeelame ta samuɛl dag n get a bram ninga sẽn yaa pãens rãmba sẽn yaa nin-bɛd la sẽn yaa nin-gãndaoodo wẽnnaam yeele ayoo mam pa get neng neerem ye mam get a sũur bala tɩ wẽnnaam na n kɩ t'a kẽng a gũ t'a samuɛl na n yi a david na n yi woeoog n wa t'a samuɛl na n ninga david rĩm-kaam yaa wakat kong la tõnd na yẽ t'a david na n sɩng m paam tõogr bilu-bilu vɩɩmã pʋga tɩ zab ne gol yaa tõnd tõog tõogr n kɩt n ta tõogre wa rɩ na a kʋʋlmã wakate a david-a yãka yam n na n me wẽnnaam dooga tɩ wẽnnaam yeela davide fo nusa raaga zɩɩm mʋsgo dẽenem kibɛ chapitre pisi la yiibu vɛrsɛ a yeem tɩg n tãag pii la a wɛ fo nusa raaga zɩɩm mʋsgo fo maana zab wʋsgo rẽ wã fo ka tõe n me roog n kõ maam ye la a yaa bii ninga fo sẽn na n doga tɩ b na n pura yʋʋ ta salmo wã na n wa reega fo zĩiga yaa bi-kõng n na n wa me rooga la wẽnnaam sebra wilga tõndo mam wẽnnaam yeela mam na n kɩ tam t'a soolmã zĩnd bãane mam na n yɛ ba la a na n yɩ mam biiga mam na n yɛ wẽna ẽ tɩ wẽnnaam kẽng taoor n yeele yaa bi-kãnga n na n me rooga la a david yeelame roog ning mam sẽn na n me n kõ wẽnnaamã yaa kãs n wʋsgo soolmã fãa pʋga yaa roos n wilg toor zalle sẽn ka wẽn rota taab ye wẽnnaam yĩnga sẽn ne yeele tɩ b tõog n tall kãab koglga wa kẽesro kãnga pʋga A David cool ma wakate, a David nya kayamen nan tig teni se fans ya roga me batedo. Yam san karam de nim kibe chapitre pisi la yibe yem tontan pisi la pila wewa. Nyam na nya bon kensa be, a David nya kayam nam me wenam dora. Nan tig teda ta biget asal mwa me wenam dora. Bilam ta David tig ma teda fa, a tig ma sanum, a tig ma wanzuri, a tig ma rado, a tig ma bumu ninga fa sana yi wena mdora meba nyinga. Na wakata son wantawa, biela mtabula biga asalmo, inye la salmo ya. Mam tiki ma bumu nisba fa, siya wena mdora meba yele. Hati nisal katwen pehem banga zihil ma la wol ma san tatote, patwen shodo saye, ayela meti seka min pidi mpuri. Fotwen wapasa bumba taba, la mamzwen tiki ma fa. Masam biga, raul rohmenga, pam daudo, yalas kenke, yiki antome, yiki antome, yiki antome. Bala mam fo bawa a David tigma bumba fa, zemse fo tuen yik mantom na. Ya wakat Kongo, la a salmo a David na ngomne salmo, elame, Israel neba fa be fo pole, bala ya wename yis Israel neba fa, ye muda weon wati taka, bamun nugan songe bamun tele halenti taka riwa nyinga yiki fosampa yiki bumkana man ye yareta David na sagala salmo riwa urunarara babisi kibakanga pungwa toni nyeta miti ya yikin tumyele bumba fa malaka semi bumba fa tigme semi lebega yikin tumyele lebega yikin ningo no kendra po yele tondu na zamana when a man a bumba fa and gemstone yinga, when I'm tigma bumba fa and gemstone yinga, la ton kitten jimmy. Ya yinga poraton kitten jimmy. Ya shea poraton kitten jimmy. Chandik makri yinga pora. Never zin ye top catatum ye. Never zin ye top camibs and nam man ye. Never zin ye top catarabs and nine camibs and antikizining ye. La ya let me come to when I'm nan rapoma. When I'm dazzling seg la bumba fa, la marbum fa jemse, nanra, balaba menga ye nisala, toburore, enfire, empidi, dunia. When I'm seeing tobur empid dunia. When I'm mimi titon nisalva katrin dore, titon son la, laton walmo se capido dunia ti vu kabeye, bala when I'm seeing yedra tingonga totoa, when I'm yedra la mimi titon katrin dore, empide bilam ti, anandik makre, tingonga pongwa. Koma yida tingon kwenga porton sombewa. Mwenam keton tenyera koma ti tingon kwen zindi. Ya yela wenam yele rogen pidi dunia. Masa fosanwa lebren zinye tu fokata toma. Ti kombe. Fosanwa lebren zinye tu fokata toma. Ti tisbe. Fosan lebren zinye tu fokata toma. Ti rumus be. Fosanwa zinye tu fokata toma. Ti tingonga be. Ya mamtuin yelam ti ya fotasra. Mpazulu gintes bene. Kali fosan yiki. For mana mana boom, sana song for menga, song for zaka, song for kama, and song for windowa, song for zamana, song for solma, and song for yira. For san yiki for nanya boom boom mani. For katrin lebrenzi ye ti boom kaves and naman to win nam yal and segla boomba fans and se. Tinisal train dike, a man tomde, and song a mengla song a porun damba, la song a zaman ye. Ye can tome in babiga. Ye can tomte win nam dat atin tomda. A David sin sala biga salmo yele ta yikon tuma. Ya sin mita sanke yiki bum kana mani. A yelam ti ba se yikra pouwa. Ananye nyari. Ananye telo. Ananye songri. Yamangi ha David sin wan yikin nan tigma. Teda mbe. Teda fan mbingi. Wena mdoga nyinga. Yam yeme tu kunda ma wa totore. Neba konde bsula fan. Neb ken yi yanga. Wane rado. Kere wane wanzuri. Kere wane sanam. Kere wane bumba teru kuturamba. Kere wane kuga. Kere wane bumbu ninga fan. Sana yi sababo. Te wena mdoga toron pa mebo. Denwa. Fome san yi kuru namba biga. Wena mna nyaka nebto binyafo. Ya nuk tum de fosan yi ke wena mna nyaka nere ning fo tota nyafo. Ya kosum fosan yi ke wena mna nyaka nere ning tota nyafo. Ya koba wena mna nyaka fo. Ya gulro wena mna nyaka fo. Ya mebo wena mna nyaka fo. Ka ye les nye tum no ninga la fo nyaki yame yik na mane. Fona nya wena mnuga. fana yan wena panga fana yan wena belma fana yan wena nyare bi wena nyafo la sonfo a Jésus ma seminga pole nango mame sira pour yelle yik manque molo dewa e mare mengi kela ton soma dunda goma tuma yelle tuma nuk tuma yelle goma kobo goma gulgo goma bumuso yelle goma ziri yelle il tema na bunke sa fin wala fo sanka yik libre zimbala ay babiga ya kom la non la farbala nan pamfo la fo san yik wona nandi kaneda ning fo barka wona nandi kaneda ta sobi sababan tilfo da zin ntir of lemye lem ter kamal ga yeliye razin ni wisiye sir kamal ga yeliye razin ni yis ni tamye tin ni tam kamal ga yeliye yam na yen ni razin ni man su samse to won wala yor sida wen am sible wuli da ton bon kaisa nen nan kamal su samse to won wala yor ye wen nen nan kamal su samse to won kit mun to wa paye nen nan kamal su samse to won kit sa pa ni nen nan kamal su samse to won kit tekteke su sama ka tek de bomie ya fosso na wero menga la ko wena msongre ko wena mpanga ko si son yare ya bon ko na yi sababo to poton pam ton od zaman na pora a Jésus ma seminga yam sanda tam pam ton kon ne tondo ton be zalam zalam pisile yi bi yobe piso pwe zalam tabo piso pwe la nu on pini wena man yam nera Jésus Christ ma seminga amina.